Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It's jam Nordics. Niko Nairobi na niko Thika. The same time simu na shika ni bashi meshika. Wengine ni bibia tuna, wengine madini dini madili. Wengine tuna uamuzi muhimu buda. Ujana ni moshi menele noti swa malevi roll. Mini mdosi na nina pochi swa madowe roll. Una wori kuna ngori daso minimal na mene na mori ya kuwashi daso biblical. Pika tu kwa bash TV na saka msichana mrembo. Tufanya harusi kwa keja wengine waanza kushuku ni birthday. Hey, Monday, Tuesday, paleo ni Friday. But kama una form tuaju, mimi lazima ni party. So ka unapenda maisha yako, sema ra. Ka unapenda maisha yako, sema ra. Sema ra, wewe si useme ra. Sema ra, wewe si useme ra. Mindo mkali, hama fala wengine wa bambi. Mindo fali, hao wengine ni pupa na bangi. Jay, kush, zi. Mi sober mind, form ni kujibamba ni tebashi furo mind. Ni kuja na Uber ama kalesa bado na arrive. Kufika tu hivi madem kibao ni shanta ku vibe. Form inajipa hata kidogo siwezi kulala. Kana shika buda huku form ni rara. So ka unapenda maisha yako sema ra. Ka unapenda maisha yako sema ra. Sema ra, wewe si useme ra. Sema ra, wewe si useme ra. Tukipatana, form ni kujibamba. Bamba daily tukipatana form ni kujibamba. Tukipatana form ni kujibamba daily tukipatana form ni kujibamba. So form ni kujibamba daily form ni kuji. Form ni kujibamba daily form ni kujibamba. Form ni kujibamba daily form ni kuji. Form ni kujibamba daily form ni kujibamba. So ka unapenda maisha yako sema ra. Ka unapenda maisha yako sema ra. Sema ra, wewe si useme ra. Sema ra, wewe si useme ra. Penda maisha yako sema ra. Kama penda maisha yako sema ra. Sema ra, wewe si useme ra. Sema ra, wewe si useme ra.